nishike moyo. Yeah, yeah, hawatoweza. Maneno yao yamefanya ujione unatamani, unatamani kufa wewe. Pengine hawajaijua kesho yako, hawajaijua na ndo maana wanakudharau wewe. Pengine hawajaijua kesho yako, hawajaijua na ndo maana wanakusengenya wewe. Wewe ni dhahabu, lazima upite kwenye moto kidogo ndipo ng'are, ili wajue thamani yako. Wamenena mengi ili urudi nyuma, wamefanya vingi ili umwache Mungu. Wameenda kwa karumanzila kutega mitego, wameaibikao, wamepata zero. Na ulipoumwa walisema hutopona tena, ah, Mungu kakujalia una afya njema. Na ulipofeli masomo wakasema wewe basi maisha yako yatakuwa chini dada. Pengine hawajaijua kesho yako, hawajaijua na ndo maana wanakusengenya wewe. Wanashanga una gali, nyumba nzuri unalinga, ah, unatembea kibabe ukona mubabe Yesu.
Keep on!